Amyuka umba kwa president ukupa kumu district ya biende yo mamwe tanawume nakawala onon ye nategeziza chaina mizeino oluomu wendo kwaba na bobu walam abali kuzalanga bakali kwetu kabukalamu atenga naba nabali kusoma mukasra kene kanongo lusomo lwata mwesoka lulikufundikirwa bona bakali batono eranga nawume nakawala merali kogera kuno projects zala yategeza atibaidi bakulo kuno nenkereza batu kakumasomera genda ulo ngabana batono abeida yokusoma olusomo luno lwata mwesoka eriya sababu zaire okuba atengo kubiriza abana bayibwo okuja kuisomero
wabula n'abaana abazaala nga bakaali bangi abava mu masomero goona bangi olw'okubula obuyambi mu masomero nti omuzaire aba tasobola nakugira mwana w'ekitabo gwayagana nti omwana olw'okulemerwawo okuwandiika aviire mu masomero n'okulimbibwalimbibwa ku njimu ekiri kusinga kutumiga tuli mu disitulikiti ennimi y'ebikaado abaana bali kuleka ng'okukuja ku masomero bayira mu kutuma bikaado so mulanga eri abazaire eri abakulira mu masomero gano nfambe ino enrollment weba nga ntono olina tufeeyo ino n'abazaire omwana otwala omu okunoonyereza omwana waatu se ku ssomero obadde n'okuwoninga abalimi b'ebikaado n'abasuubuzi b'ebikaado mulekere kukozesa baana bali mu myaka gyaffe.